Shafua, Hennessy Bele, for me Shafua. Weta ongeza tajiri mimi hapa, machawa fukuza security leta hapa. Yani party after party after party, yani chupa after chupa after chupa, yani pombe after pombe after pombe, yani party after party after party. Hatutaki story, tunataka ngoma. Tulewe tukicheza tukisikiza ngoma. DJ achilia, DJ achilia, DJ achilia, achilia. Nasiri yako silewe karibu yangu, nataka nilewe na nikilewa niseme. Niseme, 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 na toba leo. Niseme, 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 na toba leo.
We, wacha bana, wacha bana.
Hatutaki story, tunataka ngoma. Tulewe tukicheza, tukisikiza ngoma. DJ achilia, achilia, DJ achilia, achilia.